Indumiso nembulelo kuyo inkosi. Kubo bonke abantu ilwimi nezizwe. Inkosi biza abantu bayo. Andazi kakuhle nokuba umzalwane uthandaze ngesiPunjabi okanye ngesiUrdu. Zininzi iilwimi. Kwaye uye uthi ngcono uzame ukwahlula enye kwenye. Xa ndiselizweni, ndikwenza ndide ndifikele apho ndazi ngokunzima uba ndiphi, apho kunzima uba ndahlule kakuhle uba kuthethwa oluphi ulwimi. Indumiso nembulelo kuThixo wethu, kuhle kunjani ukuba singakwazi uba size sihlangane, sizokuva ilizwi likaThixo elihlambulukileyo, elicocekileyo. Singadingi ukuba songeze nantoni na okanye sisuse nantoni na kulo. Singacacisi nto. Singazenzeli into ngokunokwethu kodwa size ukuze uThixo akwazi ukusebenza ngelizwi lakhe. Asebenze ngegazi, asebenze ngomoya. Lubabalo olunjani. Abaninzi apha kweli xesha bangathanda ukwenza okukhulu ukuze bancede uThixo. Baquqe, bakhawulezise icebo likaThixo ngokuba abanakulinda. Kodwa izibhalo ezingcwele ziyasifundisa eli lizwi linye ngokukhethekileyo. Xa kusiwa kwimihla yokugqibela, banidinga ukuba nibe nomonde. Ukuze kuthi nakuba niyenzile intando kaThixo, nikwazi ukuba nizuzane nalo idinga. Yinto ithethayo kumaHebhere. UYakobi ubhala kwisahluko sesihlanu ukuba kumele sithathe umzekelo, umonde, size sijonge ukuzingisa kaYobi. Siyalinda. Silinde imvula yangaphambili neyangasemva. Silinde umyalelo. Sikwamkele. Silinde imvula yangasemva ukuba ivelise imbewu le esele ihlwayelwe. Konke sikufunayo kuba uThixo aze kwabangabakhe kwaye akwazi ukusebenza kuthi sonke ngobabalo. Into engama imihlaba yakhe phambi kwakhe. Sifuna ukuba siqonde kanye kuko konke ukuba akekho umntu onoma imihlaba yakhe phambi kothixo ngemisebenzi yakhe. Kukuphela ngabo abathe bamkela amazwi kathixo onke angqungileyo obabalo kunye nentlawulelo kuYesu Kristu inkosi yethu. Njengokusebenza kwawo ebophelela ngokusemthethweni kubomi babo, bayakuba nalo ithuba lokuba ame phambi kwimihlaba yakhe phambi kwenkosi. Yanga angasenzi ukuba sithule nditsho nakule yure yasekuseni nje uba siculile. Kwanje uba kubhaliwe kuIsaya isahluko samashumi amathathu umqolo weshumi elinesihlanu. Ngokuba itsho inkosi uYehova oyingcwele kaSirayeli ukuthi beniya kusindiswa kukubuya nakukuphumla. Ebengabakhoyo amandla enu ngokuzola na ngokukholosa na nasuka anavumu. Kude kube lapha elizwi lihle elingcwele ngoba emva koko konke kubhaliwe apha kwathiwa nasuka anavuma. Oko kumele kungabhekiseli kuthi ngoku bendingafuni ukufunda. Ndiyakholwa ukuba silapha ngokuba sifuna. Jonga, siyafuna Nkosi njengoba iculo lisitsho ukuba sihambe kuphela ngokomoya wakho. Kwaye siyazi ukukhokela komoya kaThixo kuya kusoloko kuphakathi kwemilinganiselo yelizwi likaThixo. Zininzi iintetho enye ndiyive nje kwiminyaka embalwa edluleyo uthatha uthandekayo uthe entsalela umnxeba wathi ndive intshumayelo ezininzi ngoku eziguqulelweyo kodwa kusukela ngoku ndifuna ukulandela kuphela ukukhokela komoya. Ndabuza, ewe bawuthetha ukuthini ngaloo nto? Ingaba ukakwenzi oko? Waze wathi konke kunintsi kum, ndifuna nje ufunda iBhayibhile ngoku, ndivumele umoya kaThixo uba undifundise. Mahle anjani lo mazwi xa ivakala kwaye akususa kangakanani na kwinyaniso engcwele? Ingaba uThixo akabathumanga abakhonzi bakhe nabaprofethi ngawo onke amaxesha? Ingaba umoya kaThixo awukhange ubakhanyisele na? Waphembelela wathetha ngabo. Ukukhokhela komoya awukhokheli ngase nene nasengcwele, ucela into uThixo ayenzayo kodwa ikhokhelela kwinto uThixo ayenzayo. Ayikho into engaphezulu ngaphezu kwabantu abaziqhathayo bona ngokwabo ngeentetho ezingahlambeliyo. UThixo wasoloko enabantu abamilebe anokuyithambisa, anokubakhanyisela, anokubathuma, anokubasebenzisa ukuba athile ilizwi lakhe, enze intando yakhe yaziwe. Wazi nje kakuhle ukuba asinaqela nje lesithixo esithile sabantu sihlangene apha, sikude kakhulu kuloo nto njengempuma ikude entshona. Kodwa sithi sithetha into enye ngokucacileyo, asinakuzama nokuzama ukuba sigqithe into uThixo ayithembisele imihla yethu nento ayenzileyo kwimihla yakhe kwaye aqhubekayo eyenza. Kukhona abaneleyo kubo kwaye asifuni ukugqithisa umgwebo kuye nomnye kubo, kodwa sifuna uba nomlinganiselo sikwazi ukuqaphela ulungiselo lukaPawulos kunye noPetros kunye noYakobi kunye noYohane nabo bonke abo babethunywe nguThixo. Kwaye asimbekeli ecaleni umzana uBranham kodwa siyamfaka naye. Yayindoda ethunywe nguThixo, inomyalezo ovela kuThixo owawuselo ubandakanye elizwini likaThixo kodwa ufihliwe ngoku utshiliwe. Kwaye kuthe kwanxulumana ngako phakathi kwabantu bakaThixo, asinazintloni ngako oku kodwa ngokuchasene noko siyavuya ngako, kodwa asizukisi namnye umzimba kodwa sinika uzuko kuphela kulowo uthe wabumba zonke izitya azigcwalise aze athethe ngazo. Ingaba isitya esona sihle besiyaba yinto na ukuba asikhange sisetyenziswe? Besiyawushiyeka nje singenanto. Umbhalo weculo uyacula uthi kuphela zizitya athe umongameli ongcwele wazigcwalisa ngamandla akhe. UThixo nezitya anokuzigcwalisa, anokuzisebenzisa, anokuzisikelela, nezo anokuzimisela ukuba zibe yintsikelelo. Kulizwi lomprofethi uJeremiya esithe ngokunjalo salifunda, kubhalwe njengokumangalisayo, uThixo omkhulu uSomandla inkosi yemikhosi ligama lakhe, mkhulu ngokwecebo unamandla ngokomsebenzi, ngokuba amehlo akhe avulekile kuzo zonke iindlela zonyana babantu uba anike umntu ngamnye ngokweendlela zakhe nangokwesiqhamo semisebenzi yakhe. Ethe yamisela imiqondiso nezimanga kumhlaba waseyiphutha kude kube yile mini, kunye nakwaSirayeli naphakathi kwabanye abantu, waze wazenzela igama nje ngalemini. Zintanda, apha siyaqaphela ukuba uThixo akasebenzanga kanye kuphela, kodwa umprofeti uthi kude kube yile mini, kwaye oku kusentliziyweni yam, ukuba singathi ngenyaniso kule mini, ukuba le mini ingaba yeyozuko lukaThixo, ukuba le mini ingabalela ephakadeni kubomi bakho nakubomi bam, kude kube yile mini. Yanga imihla ngemihla ingayile mini le uThixo angenza izinto ezinkulu kubomi babantu bakhe. Mkhulu ngokwecebo, unamandla kumsebenzi, ngokuba amehlo akho avulekile phezu kwazo zonke iindlela zonyana babantu. Kude kube namhla apha kule mini uThixo ujongile ezantsi kuthi, uyasibona, uyasazi, uyayazi uba sikuthetha kanjani. Yonke into ayisagqunywanga phambi kwakhe, tyhiliwe, yonke into ivuliwe phambi kwakhe. Kwesinye isandla oku kungasothusa, kwesinye isandla singathatha amandla matsha, sazi uThixo uyasikhathalela, uThixo usijongile, ngokuba uhlawule ityala elikhulu kuYesu Kristu inkosi yethu. Hayi igazi lezilwanyana, kodwa igazi lemvana kaThixo elaphalalayo, kwaye inkosi yethu ngegazi lakhe wangena endaweni engcwele, kwaye igazi lisekwisihlalo senceba namhla. Siyazi ukuba abanye bafundisa ukuba igazi alisekho kwisihlalo senceba. Zintanda, ukuba bekunjalo, ngoku besingazudinga ukuba sibe lapha namhla ukuba siqhubeke nelizwi, sifunde ilizwi okanye sithandaze. Kodwa imithandazo yethu ivela kuThixo kuphela. Soloko igazi lokucamagusha lisithethelela, soloko inkosi inokuba kumthetheleli wethu noyise. Xa ixesha lenceba liphelile, isihlalo senceba siya kwisihlalo sokugweba. Emva koko imigwebo kaThixo iya kuhla phezu kwalo mhlaba. Sithi ngesazela sizibekele kude kuzo zonke izinto ezijikelezayo, kuzo zonke iingcaciso zelizwi, kwaye siyakholwa. Sikholwa into isibhalo esingcwele siyithethayo kwayena lo Yesu. Ngokunjalo uya kuza ngolo hlobo njengoko nimbone ehamba ngayo esiye ezulwini. Enye incoko kamakhalekhukhwini nomzalwane kwesinye isizwe saseYurophu, ngokunjalo kusindenzela buhlungu. Yazi khona abantu ababathandayo abazalwane kakhulu ngothando lukaThixo, kwaye ngoku xa kumele uve kubahlobo abakhethekileyo, ewe, uKristu sele elapha njengelizwe elityhiliweyo. Zintanda, asifuni uya kuzo zonke ezi nkcukacha, asinalo ixesha laloo nto. Kodwa intlungu sele inkulu kakhulu kuthi ukuba singakuhoyi konke. Ingabe singayazi na okanye akhange sifunde ukuba inkosi ngokunjalo ibonakale kuSawule kwintsika yomlilo, kwaye ngokunjalo utyhile yonke into kuye, kwaye unokuthi ngoku ungakuqonda ukwazi kwam kwimfihlelo kaKristu. Kodwa ngako oku, inkosi yayiseseluzukweni kodwa yazityhila okwexeshana emhlabeni. Kwaye ngokunjalo, ngaphandle nje kwelizwe elityhiliweyo, kungekho kuxelwa nto malunga nokubuya kwenkosi. Endaweni yoko, uPaulus wabhalela ibandla kwelabaseTesalonika ukuba ningashukunyiswa kwakamsinya engqondweni okanye niphatheke kakubi nje uba imini kaKristu yawufikile ekupheleni, noba sisityhilelo okanye incwadi noba ingayintoni, kodwa iyabaxelela ukuba iya kwenzeka kanjani kwaye zintoni na ekumele zizaliseke kwaphambi kwexesha. Ukuba sithe saza nezizathu sokumbulela uThixo ngento kuqala, kumele ukuba uthe wasigcina kwingqondo yethu elungileyo. Okwesibini, kukuba uthe wasigcina kubabalo lwakhe. Okwesithathu, kuba uthe wasigcina elizweni lakhe. Kwaye ngalukholo ndikuthetha oku ngokungafihlisi ukuba uyawukwenza kude kube sekupheleni. Ekupheleni kumele kube khona ibandla elingumtshakazi eliselizweni lakhe nelizwi elikuye. Ingaba asiqaphelanga na ukuba ekuqalekeni beekho ulizwi kodwa kwafika utshaba lathatha eli lizwi lalicacisa nje kancinci kwaye lalingeselilo ilizwi eliluqobo, yayiyingcaciso kwaye kuyo le ngcaciso kwakhona ukufa. Ulwamvela lokufa kwakukulo, urheqo lwalandela kwaye ngako oko ikukufa kokomoya, emva koko kunjalo ikukufa okubonakalayo, ukwahlulwa kuThixo. Ukuba zonke ingcaciso bezingabandakanyi ukufa kokomoya okanye ukwahlulwa kuThixo, besingazudinga uba sichithe ixesha kuloo nto. Ngoko besinokuvumela wonke umntu ahambe aye naphi na apho afuna yakhona. Kodwa kumele sithathe izibhalo ngokubalulekileyo, sijonge kwiindlela zikaThixo ukusukela ekuqaleni. Kwaye ikhona intshumayelo le umzana uBranham ebeyifuna ukuyishumayela, ebizwa ngokuba umlando wenyoka. Ukuba sibuyele egadini yase-Eden, siyabona ukuba utshaba luze kanjani kwinyoka. Laba nencoko emnandi ukuba litsale abantu bokuqala. Bokuqala uEfa, emva koko ngayo uEfa yangu Adam, bamka elizwini likaThixo. Kwaye elo yahlala iliqhinga lakhe ukusukela ekuqaleni, yawuhlalela olo hlobo kude kube sekupheleni. UThixo akalithila ngelizwi lakhe kuthi ukuze sime ndawoni ethile simamele ingcaciso, kodwa ukuze samkele ilizwi ngokucacileyo nangobungcwele kwaye silinde kude kukholise inkosi ukutyhila iqaphela. Masiqhubeke sifunde kwabasekolo sisahluko sokuqala njengokulandela kwinto esele siyijongile izolo lebusuku usuka kumqolo weshumi elinesine. Esinayo kuye inkululeko ngokuhlawulela ngegazi lakhe ukuxolelwa kwezono ke oko. Ungumfanekiselo kaThixo ongenakubonwa, owamazibulo kwindalo yonke, ngokuba zadalelwa kuye zonke izinto ezisemazulwini nezisemhlabeni, ezinokubonwa nezingenakubonwa, nokuba ziitrone, nokuba zibubukhosi, nokuba zizilawuli, nokuba ngamagunya. Zonke izinto zidalwe nguye, zidalelwe yena. Yena ke ungaphambi kwento zonke, nazo zonke izinto zimazimi kuye. ingaba oko akumangalisi na. Kwivangeli kaYohane, kwisahluko sokuqala, kubhaliwe. Kweza ukukhanya ehlabathini, ihlabathi lenziwa nguye, ihlabathi alimazanga. Singavuya sigcobe sibe njani ukuba singalandela kumanyathelo esithilelo esingcwele ukuvela ekuqaleni. UThixo ungumoya ngemvelo, kodwa uzityhilile ngokwendlela engenakubonakala, wazityhila kumzimbo wokomoya njengoLogos, njengoYahwe kumnqophisi omdala uYehova, kumnqophisi omtsha simazi njengoYesu, njengeNkosi, njengonyana. UThixo akaziphindaphindanga, uye wazityhila kwiindlela ezininzi ukuze alibonakalise icebo lakhe elikhulu losindiso. Oh, oko kungasijula ebusweni bethu nje xa sicinga ngenyaniso yoba uThixo ufumene indlela nokwenza ukuba qaphele icebo lakhe lanaphakade ngaphandle nje kokuphazanyiswa okwenzeka pha ekuqaleni. Kumangalisa kunjani ukuba sazi uThixo unguThixo wanaphakade, ubukumkani bakhe bubukumkani banaphakade, injongo yakhe necebo lakhe injongo yanaphakade necebo lanaphakade. Ukuphazanyiswa kokwexeshana akunakubekwa embuzweni ubukhosi bukaThixo. Ingaba impazamo zabantu zingamelana na namandla kaThixo? Hayi, uThixo uthabathele yonke into ekuphenduleni. Khona umuntu ondibuzileyo wathi, kutheni konke bekumele kube lolo hlobo? Andilithandi kakhulu eli gama lithi kutheni. Akwabe belingaphili nje lingekho, ngokuba ngubani onokuphendula loo nto? Umzana uBranham uthi, kwakukhona iziphumelo ezahlukileyo kuThixo, impawu. Uthando lwakhe lwaluphayana olwalufuna uba lwaziwe. Wayengumsindisi, wayengumphilisi, wayengumhlanguli. Kodwa zonke ezimpawu zazingena ukutyhileka ukuba bekungekho nto elahlekileyo. Kwaye nonke niyazi ukuba udwela kanjani kuloo nto. UThixo usebenza yonke into ngokwenjongo yentando yakhe, kwaye konke esinokwenza kukuthi sizivumele ukuba sibekwe kule ntando ingcwele nale njongo ingcwele. Shiyeka uphaphamile, kholwa ilizwi likaThixo ngenhliziyo yakho yonke, ukuze oku ngokunjalo kuqinisekiswe kanye ngabo bonke. Siyakholwa kuba yonke into umzana uBranham wayithethayo yayithathwa eBhayibhileni, kwaye isikhokhela isibuyisele eBhayibhileni. Akukho zinto ezimbini, kukhona into enye kuphela kaThixo. Kwaye ndothuka kakhulu uba ndiqaphele ukuba abantu abacinga uba bangabona bokomoya ngaphezu kwento yonke ngesaquphe bazifumana becinga nditsho nangaphantsi kokucinga komntu. Kukhona mhlawumbi intetho kamzana uBranham apho athetha khona malunga nesivuno, kwaye udwelisa iinyanga aze abuze ingaba isivuno sivuna ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch, ngoApril, ngoMeyi, ngoJuni, ngokunjalo nje, okanye ingaba sivunwa ngoJulayi. Emva koko iintanda ngokukhawuleza bakhawuleza baba neengqondo zokomoya, baleqa kuloo nto bathi, uyabona umprofeti wathi kuzawuba ngoJulayi, hayi ngoJanuwari, hayi ngoMarch, hayi ngoApril. Apho umprofeti ukuthethile, oko kwenza intloko yakho inyuke iqhawuke bengathi awunayo nje, uphelelwe ngamazwi. Emva koko uhambe nje unomsindo uthi hey ninabantu ningamahlwembu nizimfama asigwebi apho kora sithe siyakuthetha ngokuba kunintsi okubi okwenziwe ngabantu abazama ukuthetha iintetho zikamzuzana uBranham bazenze ezokomoya bazicacise ngendlela yabo. Siyabulela uThixo kanye kwakhona sithethe okuba sizikhukhumalisa kodwa kwintlungu yangaphakathi iyasenza siqaphele loo nto uba asidingi basicacise nto kodwa kumele silinde side sifike isivuno ude umtshini wokuvuna lo mzana uBranham awuthetha ngayo ngokucacileyo kakhulu kwiintshumayelo zango-1965 side isivuno singeniswe ngokupheleleyo ngokugqibeleleyo sisengaphandle kusengcono mna ndiqinisekile ngaloo nto. Iqhubeka pha kuKolosi isahluko sokuqala umqolo weshumi nesibhozo yena uyintloko yomzimba ibandla oyingqalo owamazibulo ukuvuka kwabafileyo ukuze yena abe ngomkhulu ezintweni zonke. Ewe, uyintloko yebandla. Ukuba ubunofunda pha incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi elinanye pha ithi uThixo yintloko kaKristu, uKristu yintloko yebandla. Iqhubeka ilolo hlobo kodwa umbuzo ngulo, ingaba siyinikile na inkosi indawo yayo njengentloko? Phambi kwesibhalo esinjalo nje omnye kumela phantse ame athi nkosi. Ingaba sikunikile na, sikubekile njengentloko yomzimba wakho? Ingaba sikubekile njengomyeni womphefumlo wethu? Ingaba sikubekile na wena othe wasithwala ngokuthembeka nje kwasekuqaleni? Ingaba sithe saqaphela na njengentloko? Ingaba unako ukugqiba phezu kwethu? Ingaba ungakwazi ukungqina ngento esiyiyo ebesiyo? Kwaye yena uyintloko yomzimba ibandla. Ntanda, masithethe bonke abayinxalenye yomzimba kaKristu ngenyaniso kwaye abathe babhaptizelwa kulo mzimba ngomoya omnye baya kuba bazenze bathobeka kuKristu njengentloko, bonke abanye bawuhamba iindlela zabo. Emva koko ulungelelwano leBhayibhile lwebandla ngokunjalo liya kubuyiselwa. Emva koko siyakubona ulungiselelo olwahlukileyo lubonaliswa kwibandla likaYesu Kristu xa yena njengentloko anokwazi ukuba asebenze lonke ilungu xa bonke bezithoba phantsi kwakhe kuze kwakhe kumzimba wakhe ibandla lakhe, njengoba isitsho apha elizwini lakhe ukuba abe nokulawula kuyo yonke indlela. Kumele abe nendawo yokuqala. Unayo nini? Ngamazwi mhlawumbi singakuthetha kodwa ibonakala injani na ngemisebenzi? Kwaye ukuxolelaniso kuthethwa ngako apha mhlawumbi pha kumqolo weshumi elinethoba ngokuba kwakholeka ukuthi ukuzaliseka konke kuhlale kuye nokuthi ngaye azixolelanise naye zonke izinto elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe. Ewe, ngaye nokuba zizinto zasemhlabeni nokuba zezisemazulwini. Amen. Uxolelaniso olupheleleyo lwathabatha indawo ngawo umnqamlezo eGolgotha. Nhliziyo ethandekayo, vumela uThixo ukuba akuxelele. Ixesha lifikile apho singazuva kuphela malunga nazonke izinto kodwa apho kumele sikholwe sibe namava ngazo. Asizi ebandleni ukuba sizokuxelelwa malunga nezithembiso zikaThixo, siza enkonzweni ukuze izithembiso ezinikiweyo zikwazi ukuzaliseka ngathi. Siyazi uba kubhalwe ntoni elizwini likaThixo. Asikho batsha ebukumkanini bukaThixo, kodwa kude kube lapha kubonakala ingathi sonke sihlangana nje kakuhle, sinomdla omkhulu opheleleyo, siyalivila izwi likaThixo kunye nezithembiso zikaThixo. Emva koko sicinga uba hayi ke intlelonto, sicinga uba yiyo yonke into esiyizeleyo. Hayi, indawo yokuqala leyo. Indawo yesibini ibhekisela kuko ithi uThixo unako ukuzalisekisa ilizwe silivayo kulo ndawo kuwe nakum. Kulapho kuphela apho iya kuphumelelisa into athume ukuba likwenze. Kungenjalo, singamamela kubo bonke ubomi bethu, singafikeli kulo ubango lwento uThixo asithembise yona. Emva koko abalahlekileyo bawushiyeka belahlekile, kunye nayo yonke enye into iyawushiyeka ifana. Kodwa ukuba singakhona ukuba siza enkonzweni, hayi kuba sive siphinde sive kwakhona nakwakhona, noko ngokunjalo, noko ngokunjalo, kodwa hayi nje ukuva, kodwa ukuba sibe namava kunye noThixo, ukuba ukholo luza ngokuva intshumayelo, kwaye olwakholo lingambamba uThixo elizwini lakhe, kwaye asihambi singakhange siphumelelise nto, kodwa sivumele uThixo ukuba angqinele ilizwi lakhe, lingabuyi lilambatha, kodwa lizalisekise oko alithume ukuba likwenze. Usomqo lwamashumi amabini ananye uqhubeka ithetha into emangalisayo. Nani enibe nifudula ningazani noThixo, nizintshaba ngengqondo yenu emisebenzini yenu engendawo? Kukaloku nje unixolalenisile ngako ukufa emzimbeni wenyama yakhe, ukuze animise ningcwele, ningena kubekwa bala, ningena kumangalelwa phambi kwakhe. Ukube kaloku nihlala nihlelele ukholweni, nisekelwe niqinile, ningashukunyiswa nimke ethembeni lendaba ezilungileyo ezinazivayo, zona zashunyayelwayo kwindalo yonke ephantsi kwezulu, endaba ngumlungiseleli wazo mna Paulus. Zintanda ingcinga ezixabisekileyo zibonakalisiwe apha ngokunjalo. Inkosi yethu yabonakalaliswa njengonyana kaThixo kumzimba wenyama, weza esemzimbeni ofana nowethu, waluswa ngemini yesibhozo ngokomthetho, wafunyanwa ekukumila ekunjengomntu, azange asijongele phantsi ukuba asigwebe. Weza wazithoba waze wambatha udidi lomkhonzi ukuba abhatala ityala esibhatalela pha emnqamlezweni, athathe indawo yethu ukuze sikwazi ukuhlangulwa kulo mzimba oliqokobhe linokonakala lwenyama. Emva koko abuyele kumzimba wokomoya, lo umntu ofanelwe ngokusukela ekuqaleni xa wayebunjwa ngokomfanekiselo kaThixo. Wonke umntu angakubona oku kwiGenesis isahluko sokuqala neGenesis isahluko sesibini. IGenesis isahluko sokuqala umqolo wamashumi amabini anesixhenxe ithi wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo. KwiGenesis isahluko sesibini umqolo wesixhenxe ithi uYehova uThixo wambumba umntu ngothuli lwasemhlabeni. KuGenesis sahluko sokuqala uThixo zangenziwe ngomhlaba, uThixo wayekumzimba wokomoya, kwaye uAdam wadalwa ngolo hlobo. UEfa ke yayi wayenga phakathi ko Adam ngoko u Adam wabekwa kwiqokobhe lenyama emva koko u Eva wakhutshwa kuye kumfanekiso mangaliso njani u Paulus ubhala kwabase Efesu sahluko sesihlanu uthi ndithetha malunga no Kristu nebandla ibandla laliku Kristu kodwa kwakuphela xa weza ngokwenyama apho umtshakazi wakhutshwayo kuthi kwaye oko kwenzeka emnqamlezweni eCalvary inyama yenyama yakhe ithambo lamathambo akhe mkhulu njani uThixo imangalisa linjani icebo lakhe simangalisa zinjani indlela zakhe nabantu bakhe kwaye unenjongo ezilungileyo kakhulu ngathi xa ngamanye amaxesha ufunda iingcaciso zabonke abantu abafundela iBhayibhile owuyenza loo nto ibe buhlungu intliziyo yakho abaqondanga ukuba akukho malunga nokucacisa iindlela zikaThixo nezityhilelo ngokuba nolwazi olukhulu kodwa kumalunga nenyaniso yoba uThixo wayefuna kwaye uyaliqaphela elakhe icebo kodwa ngoku indlela ibeka ngayo apha unixolanisile emzimbeni wenyama yakhe ngako ukuvuka ekufeni anazise ningcwele ningena kusolwa ningabacikidekileyo ebusweni bakhe ngalo elizwi livumelana nento ebhalwe kwabaseRoma isahluko sesibhozo umqolo wamashumi amabini anesibhozo ungayifunda yonke imiqolo elapha emva koko sifika kwintetho ngubani onokusola abenyulwa bakaThixo uKristu ukhona apho othe wabagwebela bathandekayo imisebenzi kaThixo imisebenzi egqibeleleyo akekho umntu odinga uba ongeze nto kulo uthe wasixolelanisa wacamagushela izono zethu wasixolela wasinika ubabalo ngexesha elinye nje wasazisa njengoba singcwele asinakusolwa sicikidekile emehlweni akhe kuba nonoginya oku xa sizijonga thina ngokwethu uba kungakanani sasilelayo impazamo esazenzayo ukunxunguphala kwethu ngoko sivilizwe kaThixo lithi ngoko ke asisazi mntu ngokwenyama kodwa ngokomoya asisajongi kwinto uSathana umntu okanye into esiyenzileyo sijonga kwinto uThixo kuKristu ayenzileyo eyenzela thina eyenza ngathi eyenza kuthi kwaye sizijongile sazijonga ngokholo nje ngesihlwele esisambathe ezimhlophe njengabaxolelwe njengabenyulwa njengabo inkosi ithe abamisela ukuba babone ubuso bakhe sele buselizukweni kubalulekile ukuba la mazwi abe yinyaniso engcwele kubomi bethu kwaye ngokholo siyaqaphela ukholo lusoloko lufuneka kwaye apha ithi ukuba niqhubeka elikholweni niqinile nisekelwe ningashukunyiswa nimke thembeni lendaba ezilungileyo ezinazivayo ngoku ayilo themba elinokuma kwiinyawo ezishukunyiswayo okanye kwiziseko lixhomekeke koko okanye kokuya kodwa lingaxhomekekanga nantweni uThixo uthe ngommangaliso waphumelelisa umsebenzi wentlawulelo waligqiba ibandla lakhe kwaye siyakubona ubuso benkosi sinethemba eligwetyelweyo elo sibambelela kulo ngokholo kukholo oluhleli kwivangeli kaYesu Kristu hayi kwizimvo alixhomekekanga kwiimeko kodwa into eqine njengeliwa kwaye kumahebhere siyafunda ukuba sine ankile efikelela ngaphaya komdiyadiya. Yayintoni le yayingapha komdiyadiya? Isihlalo senceba apho ityeyo umnqophiso yayikhoyo, apho umbingeleli omkhulu wangena kakanye ngonyaka ukuba enze ucamagushe, ecamagushela yena, ecamagushela abantu, kwaye umdiyadiya wakrazuka kokubini. Kwaye uYesu Kristu umbingeleli omkhulu wangena kwakanye ngenxabo bonke kwingcwele kangcwele semazulwini ephethe igazi lakhe. Kwaye ngoko ke sifunda kwincwadi yesitshileyo, ndaze ndayibona ityeyo umnqophiso ivulekile. Oh ntanda, uThixo usinike okukhulu ngaso isitshilelo sesiprofeto selizwi lakhe nentando yakhe kweli xesha. Asisekho kumhlaba wangaphandle, sithe saqaphela ubabalo, kwaye iNkosi ithe yasithatha yasifaka kwingcwele kangcwele. Siyazi ukuba kwakusenzeka ntoni kumhlaba ongaphandle, siyazi ukuba kwakusenziwa ntoni kwingcwele. Ewe, kwakukhona isiphatho sesibane, zazininzi izinto ezazisenzeka, kodwa kwingcwele kangcwele kwakukho mnye kuphela othethayo, kwaye lowo yayinguThixo. Zazikhona iikherubhi ezo iimpiko zazichukumisene phezu kwesihlalo senceba pha uThixo wayethetha, pha uThixo wayephendula. Kwakungekho zingxoxo, kwakungekho nto yayisenziwa, kukuphela yayiligazi lokucamagusho elanikelwayo. Kwaye uThixo wanika impendulo enika umbingelelo omkhulu, waze waphuma wayizisa ebantwini. Zintanda, uYesu Kristu ngumbingeleli wethu omkhulu, wazinikela kuThixo. Egazini lakhe kukhona uxolelaniso, kukhona intlawulelo, kwaye wavuka ekufeni waze wasizisela impendulo kaThixo. Uhlanguliwe, ugwetyelwe, izono zakho zixolelwe, igazi lam lithe lampompoza limpompozela wena, ukhululekile, uxolelwe. Sithe samkela impendulo evela kuThixo ngaye uYesu Kristu iNkosi yethu. Apha ithi, ndithanda ukuyifunda kwakhona, ukuze animise ningcwele, ningena kubekwa bala, ningena kumangalelwa phambi kwakhe. Ukuba kaloku nihlala nihleli elukholweni, nisekelwe, niqinile, ningashukunyiswa nimke ethembeni levangeli lena ivayo, le yashunyelwayo kwindalo yonke ephantsi kwezulu, endaba ngumlungiseleli wayo mna Paulus. Siyazi kwaye sele sikuthethile ngaphambili, uThixo wathumela abakhonzi bakho ngawo onke amaxesha. Kwaye yayintoni undoqo wabo, umdla wabo omkhulu? Yintoni ababexakeke yiyo? Yayingezo nkqubo zabo, kodwa babemiselwe nguThixo, babekwa phakathi naphakathi kwinkqubo kaThixo. Bona ngokwabo babenesabelo kwinto uThixo ayenzileyo ngendlela abenza ngayo bonke abanye abalivayo ilizwi lakhe. Elo lilizwi likaThixo laliphuma emlonyeni yabo. Kubani kuthi nokuqaphela ukuba nditsho nabaprofeti kumnqophiso omdala babebizwa ukuba ngoonyana bakaThixo? Ngenyaniso babebizwa uba ngoothixo, hayi izithixo nje ezingenabomi, okanye abantu ekwakusenziwa ngabo izithixo, kodwa yayingoothixo. Kwaye into entle yile yokuba iNkosi ngokwayo ikuthethile, kubhaliwe phaa Inkosi yathi, ningothixo. Yayintoni? Into engcwele yangena kubomi babo. Ilizwi kaThixo langena emiphefumlweni yabo. Babe gcwalisiwe. Suthatha lamazwi njengokubaleke kakhulu. Babenikwe isabelo kwimvelo engcwele. Bakholwa ilizwi elaphuma kubo. Kwaye iloo nto inkosi yayinokuthi, ningothixo, nonke nina ningabantwana bosenyangweni. Kwakusele phaa kumnqophiso mdala, haleluya, makabongwe uThixo wethu, ephakanyiswe kakhulu. Kwaye siyayibona ibhlorho ephakathi komnqophiso mdala nomnqophiso omtsha. Kwaye uYesu ubhekisela kumnqophiso mdala kuYohane isahluko seshumi uthi, ningandikhalimela kanjani xa ndithe ndingunyana kaThixo? Xa sele kwathiwa kwabakudala abo ilizwi kaThixo lafikela kubo ukuba ningoThixo naninonke ningabantwana bosenyangweni, ubungenokuxela ngokubajonga nje. Siyayazi into maHebhere isahluko elineshumi elinanye eliyithethayo malunga namaqhawe okholo. Zingaphi nzima abajongana nazo, ukunyeliswa okungakanani abajongana nako, ukusolwa abathi bamanamava ngako, bajongana neendlela ezinzima, bombathe amafelegusha. Abanye babo behlala emiqolombeni bengena makhaya benobunzima kulo mhlaba. Ihlabathi lalingabafanelanga ngokuba babethwele imbewu engcwele yelizwi, ngoba bonke abantwana bakaThixo ababesiza bakholwe kuYesu Kristu inkosi yethu. Emva koko siyabona ukuba abanye babulawa, bahlatywa ngekrele, baqhawula intloko, ngokunjalo ukuqhubeka nje. Kodwa ngaphandle ukwaziwa kwabo kwakungabonakali, kungaqapheleki, kodwa ngaphakathi babethwele ilizwi kaThixo enhlizweni zabo. Ngoko ke baba ngabaxhamli bemvelo engcwele. Haleluya, makabongwe uThixo wethu. Nhliziyo ethandekayo, sithe sanikwa esona sithembiso esikhulu esixabisekileyo ukuze sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele ngokubhaliwe elizwini likaThixo kuncwadi yesibini kuPetros isahluko sokuqala. Izithembiso zange sizinikwe ukuze sizicacise sithethe ngazo side sithethe sizahlule ngokwamaceba singazikholwa, kodwa kukuba sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele. Yayintoni? Kutheni abaprofeti baba ngabaxhamli bemvelo engcwele? Ngokuba bazisa izithembiso zikaThixo ngemilebe yabo baze bazikholwa ngeentliziyo zabo. Nathi ngoku siyawava amazwi kaThixo, sinokuxhamla kwinto yonke uThixo wakho wayithetha. Sithabathela kuthi, samkela isabelo esipheleleyo kwimvelo engcwele ngokuba sithe sakholwa, sakholwa izithembiso. Hayi kuphela oko, kumele sibe namava ngokuqaphela kwabo. Siyakubona oku kwakhona nakwakhona. USimeon wayenesithembiso sokuba uya kumbona uMesiya phambi koba afe. Kwaye xa ixesha lazaliseka, wakhokelwa ngumoya eya etempileni, kwaye phaya wathatha iziphumo zesithembiso esingcwele esandleni sakhe. Wathi, Nkosi, uya kumndulula enoxolo umkhonzi wakho, ngokuba amehlo am alubonile usindiso lukaThixo. Ithetha ukuthini ke ngoMariya? Unoyolo wena ukholiweyo, ngokuba nje uba ukholiwe kuya kwenzeka ngolo hlobo kuwe. Nonke niyalazi ibali lokuba kwenzeka ntoni. Kuqala kwakhona ilizwi lesithembiso, emva koko kwakhona othile lo ilizwi lesithembiso lavela ngaye emva koko ulizwi waba inyama waze uKristu wazalwa. Ntanda, kuqala izithembiso zikaThixo zikhona njengelizwi, kuqala njengelizwi lesithembiso, emva koko uThixo ukhangela abantu abo anokubeka khona eli lizwi lesithembiso. Kwaye ukuba siphakathi kwabo abo ilizwi kaThixo lesithembiso sale mihla elinokubekwa khona, siyakuba phakathi kwabo abo ilizwi kaThixo liyakuba inyaniso engcwele kweli xesha. Haleluya! Makabongwe uThixo wethu. Ezi ziindlela zikaThixo kude kube namhla, ukuba sibuyele ekuqaleni ekupheleni. Nkosi, siyakubulela ngayo into oyenzele uSirayeli nento osenzele yona kude kube yile mini, ukuba ubeke amazwi omnqophiso omtsha. Nkosi, siyakubulela ngako oku kwenzileyo eGolgotha, ngento oyenzileyo kubandla langaphambili nakuyo yonke le minyaka yamawaka amabini. Siyakubulela ngento oyenzileyo kwisizukulwana sethu, kodwa kunjalo siyakubulela ngento osenzele yona phakathi kwethu nangaphakathi kuthi kude kube yile mini. Haleluya! Oh, mabonge uThixo ophilileyo. Cinga nje into enokwenzeka kuthi ukuba singabeka uThixo kwixesha eladlulayo, simele sihambe singaphethanga. Hayi, uThixo wethu akekho njalo. Womeleza ukholo lwethu ngokusibonisa asivumela sazi zonke izinto azenzileyo kwixesha elidlulileyo, ukuba kumele sijonge abantu bakaSirayeli. Qala yayisisithembiso, kulungile, qala sisithembiso, emva koko sisithembiso esuThixo asenza kuAbraham wathi emva kweminyaka engamakhulu amane ndizayithatha imbewu yakho ndikhuphe kwilizwe apho babandezelwa khona. Qala yayililizwi lesithembiso singcwele, iminyaka yadlula kodwa hayi ilizwi, ilizwi lishiyeka ngonaphakade. Haleluya! Makabonge uThixo. Kwaye xa iyure kaThixo ithe yafika, umprofeti uyavuka. Leyo yayindlela kaThixo, umprofeti uyavuka, evuka enelizwi lesithembiso singcwele ngabantu bakwaSirayeli kwela xesha. Kwaye sele kukhona imiqondiso emkhulu nezimanga ezenzekayo, yayingabantu abo bamkela ilizwi lesithembiso esingcwele kwaye kwaba yinyaniso kubomi babo. Haleluya! Makabongwe uThixo. Ntanda, ingaba kwahlukile namhlanje? Kuyafana namhla. Bizizithembiso elizwini likaThixo kule mihla yokugqibela. Kwaye uThixo ubeke zonke amazwi esithembiso phezu kwesiphatho sesibane. Ngoku ubiza abantu ethi hlanganisani abantu bami endithendenza umnqophiso nabo ngembingelelo, benze ukuba bonke bava amazwi am. Haleluya! Makabongwe uThixo. Mabathathe izithembiso zam entliziyweni yabo bazikholwe, babone ukuba ndiyazalisekisa okanye akho njalo. Kwaye sithi Nkosi, wena uyinyaniso yanaphakade, uya kunika imbeko uzalisekise lonke ilizwi nesithembiso. Oko kusenza sivuye kuwo yonke imbandezelo, kwa bonke ubunzima, kuwo konke ukunxunguphala. Oh, xa ndicinga ngoThixo malunga nenkqubo yakhe, malunga nelizwi lakhe, malunga neendlela zakhe, malunga na konke akwenzileyo, emva koko ndiyavuya entliziyweni yam, kwaye umoya wam uyavuya kuThixo umsindisi wam othe wasijonga ngobabalo kwaye wathambisa amehlo ethu ethambisela ilizwi lakhe, imisebenzi yakhe, izithembiso zakhe kule mihla. uThixo kaMoses nguThixo wethu. UThixo wabapostile nabaprofeti nguThixo wethu, ngoba mnye kuphela. Kwaye sifuna ukuthembela kuye, sibambelele kwithemba kude kube sekupheleni. Sigcine emanyathelweni kunye naye, hayi kuba sibalekele phambili okanye sisilele emva, kodwa sihambe kunye naye kuyo yonke into ayenzayo. Kwaye iNkosi iyakuba nathi. Ingabe uye womelezeka? Oh, ilizwi lakhe, ilizwi lakhe linamandla kulo, linobomi kulo. Haleluya. Udumo malubekho kuThixo wethu. Sivuya sinjani ngayo le Bhayibhile? Ngalo eli lizwi lihle elingcwele likaThixo. Akekho umntu odinga ukuba besebumnyameni, wonke umntu ebenako benganako ukukhanyiselwa ngayo umoya, kodwa soloko kungelizwi lakhe. Akukho ukukhanyiselwa okuvela kuThixo ngaphandle kwelizwi. Yonke into uThixo ayenzayo uyenza ngokwelizwi lakhe. UnguThixo welizwi lakhe, kwaye abaprofeti bakhe nabapostile bakuthethile, kuthe kwabhalwa phantsi njengobungqina ukuba asazise ngento ajonge ukuba ayenze ngathi. Kuye makubekho udumo, uzuko, imbeko ngonaphakade kude kube ngonaphakade. Amen. Masimen, sinike imibulelo enkosini. Mhlambi sacula ikoras ezukileyo ethi ufanele, 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 uNkosi, ukwamkela lonke udumo, yonke imbeko, lonke uzuko. Wena ufanele, uNkosi. Bawethu semazulwini, ilizwi lakho lifikile kuthi. Asikuvanga kuphela ngendlebe zethu, sikwamkele ezintliziyweni zethu, kwaye siyakholwa ukuba singaba phakathi kwabo othe wabamisela ukuba bamkele ilizwi lakho elihlambulukileyo elingcwele njengesithembiso esingcwele kungekho mxube, ukuba sithule, ukuba sime, ukuba silinde ude wena uzise eli lizwi ebomini ngawo umoya wakho. Nkosi thembekileyo, njengoba uMaria wayengenakongeza nto, wathula ebukhoneni bakho, wava ilizwi lesithembiso wakholwa, kwaye umoya kaThixo wehla phezu kwakhe, kwaye kukhona into eyazalwa izalwa ngaphakathi kwakhe eyadalwa. Oh, Nkosi thembekileyo, senze sibe ngabantu abanjalo. Oh Thixo, yanga ilizwi lakho lesithembiso sale mihla yokugqibela kude kube kubuya kwakho. Yanga sonke isithembiso singabekwa ezintliziyweni zethu. Yanga singabambelela kuko ngalukholo nokuthemba ukuba awuyi kulibazisa, Nkosi. Uyawukwenza yonke into kwixesha elilungileyo. Oh, kunjani sinqwenela ukuba bekwenzeke kudala, kodwa wena ngovele ephakadeni uya ephakadeni, kwaye siyancitshiswa ngeentetho nje zexeshana. Kunjani ukuba kuhle ekubambeleleni kwicebo lakho lanaphakade. Kodwa kunjalo siyakholwa ukuba sibanda kanyiwe kulo. Kosethandekayo, le ayumvakaliso nje, ayingomnqweno nje, ayiyophupha nje, yinyaniso engcwele le. Haleluya. Udumo nombeko uzuko malubekho kuwe Thixo uSomandla. Wenze into ezinkulu ngasemva kwaye usenza izinto ezinkulu nakulomhla. Ngoku kule yure sisebukhoneni bakho, umoya wakho oyingcwele uyashukumulawula phakathi kwethu. Uzisa ilizwi lakho ebomini, sebenza ukholo kwaye uyangqinela kuwe. Makubekho udumo, imbeko nozuko. Uthe wasiphelisa kwingaphakathi lethu, wasiphelisa emphefumlweni wethu. Siyakubulela ngako oku kwaye siyalidumisa, sizukisa igama lakho elimangalisayo, Nkosi ethandekayo. Ingaba kumele kukhona na abazalwane nodade kunye nabahlobo abaphakathi kwethu okanye abakwenye indawo emhlabeni kwaye ewe kumazwe amaninzi. Nkosi, sicela ngalo ubabalo nangenyweba uba uzise ilizwi lakho nezithembiso zale mihla, uzise ebantwini bakho egameni lakho elimangalisayo elingcwele. Nkosi, usisikelele. Mangingabikho namnye oshiyekelayo kwezintsikelelo, mangingabikho namnye oqonda ilizwi lakho ngengqondo yakhe, kodwa alukholwe, alukholwe ngokuvela entliziyweni ukuze akwazi ukungena kuwe. Ngoba nabani ofuna ukusondela kuwe kumele akholwe ukuba ukhona, ukuba ukhona, ukuba sele uthethile. Haleluya. Kwaye ngokuba sele uthethile nathi, nathi ngokunjalo sinakuba sithethe nawe. Nkosi, amazwi akho angumoya abubomi. Dibanisa umzimba wakho, thatha indawo yokuqala njengenhloko. Wena ungowokuqala.